JJ Gray in a boom studio.
Dr. K.
Check your villa come. Nina piggy want my coffee. Big panda when you wanna wakilisha. Gaza kiswa hili na roga na sikiswa. Ethiopia mziki kwa lasika. Mi god na sore. Yani roga wanitisa. Roga kiswa hili. Geuza akili kuwa mali na hali. Lesson na badili. Natebea na marofa. Shida ziko ofa. Nadunga malofa. Kija Nairobi, hustles ni daily, hustles ni daily. Na yansa, magangsa, master, wanasti, wasti, mapasta. Wenye game dati, students university. Brothers, in arms, yeah.
Brothers, in arms,
brothers, in arms, yeah.
Na waroga, hadi wamunjika. Na wabitch, wana hangaika.
Kizaraki,
na eme unika.
On my way to town, destination is a non-killer. Mtu yuko busy, business unusual. The usual suspect patikana mtaani. Vibing in the streets, you need to be a little dirty. Hustling, static, life's a bit tricky. Criminals thriving, out of people's business. For easy na police, who's no evil? Kanjo na mahoka, who's playing dirty? Pongo utatowa, na trouble see you over.
Wanna hangaika.
Give it a kick. Give it a kick.